Productions.
Yeah.
We guys.
Once again. Kijeshim tashimika kama mashan magumu changamka acha kusita hapa kinachomata ni kumakinika pia kwa life usiache kuajibika we brother au sister kijeshim tashimika kama mashan magumu changamka acha kusita hapa kinachomata ni kumakinika pia kwa life usiache kuajibika we brother au sister malim ndani ya darasa elimu naisambaza ila wengi na wakwaza kila nkishika kipaza don't trust nobody check your life history wengi wamepotea wakitafuta victory wanasafa physically na affect mpaka mental wangapi hamjasikia watu wanavyumia kwa TV amkuangalia bado amjaona machozi mtadondosha na zaidi mtalia kuna atakaye pona sababu ya kujichosha wengi wenu mkasinzia sai wenyewe mnaumia I mean staki mikosi staki lawama staki kufusi mana staki wasama sina gawoga na jamini sana real ni kibonga mnasema natukana mtaka kualalisha ushoga ebe mjui ni laana pia fisi halimi Zoga kijua zipo nyama Kijeshim tashimika Kama mashan magumu Changamka acha kusita Hapa kinachomata Ni kumakinika Pia kwa life usiache kuajibika We brother au sister Kijeshim tashimika Kama mashan magumu Changamka acha kusita Hapa kinachomata Ni kumakinika Pia kwa life usiache kuajibika We brother au sister Aro ya kika dafne zafanya zaidi ya Osama Ila naishi kwa was pia Mupendo kwa sana Hata mnichukie Amni baby mgongoni Acheni tu ni wambi ujinga liachia utotoni Jue ni kwamba Mindo mwamba Niko imara fresh nimejipanga Hapa uswe na pupa Wekata makando Sijie kula mifupa Kati nyama zipo bado Fanya kazi kwa mpango Kuwa na malengo za machimbo Style wana jesh ama wana migambo Na ikwepa mishale na vita tunashinda Na wachia wale wakujaribu kuiga Ukiwa mwanga usije soft kwenye kambi za maniga Tabebwa ndani ya box amufanyiwe uninja Mziki umenisaidia yani kama my ideas Hapa natoa ideas Kijeshim tashimika kama mashan magumu Changamka acha kusita hapa kinachomata ni kumakinika pia kwa life usiache kuajibika we brother au sister kijeshim tashimika kama mashan magumu changamka acha kusita hapa kinachomata ni kumakinika pia kwa life usiache kuajibika we brother au sister double on this one